amazi genyanja mwebwongo empewo yenyanja byebirowoozo seeya 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 mu birowoozo byange mu bwongo bwange mu mwoyo gwange munda mutima gwange Bali abafere abanumya Zesirimba baby wabamponya Nebyo kunda visa neswala Bueno detense kongo linga nyonyogera Onoda Namba yobaneda Kubanta kunoda Gatona jatichikwa No way You always on my mind Love You always on my mind byange mu bwongo bwange mu mwoyo gwange munda mutima gwange gwe tolinga bali banja balanja bale mbisoli na mama yakuza osale na naso butunde micungwa mangada nokamulane nywa nga yesu bwe yatambulila kumazi ontambula mundolinga mazi tugende kazinge sesolabe mama wange jeyava oyonorazina zekansune kita polanya oyinza okugwa wagana awomba nkita wagenda notoda nyinza okufa onoda namba yobaneda kubanta kuloja nga tonaja tetikwa neda
Making a statement. Yes, geek.